this again. Oh yeah.
Please give me more bits.
Kwenye shida, kwenye raha, nitakupenda wewe, 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 wewe. Kwa heshima, taadhima, nitakupenda wewe, 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 wewe. Siku chiti mimi, nitakupenda kiutele, ubata mtakulisha milele. Nimebahatika kukupata wewe. Kwenye baridi unikumbate, unipe joto mpenzi wangu. Kama chozi nitakufuta, nikubebe mkudekeze. Nakupenda wewe, wewe. Nakupenda wewe, wewe. Nakupenda wewe, wewe. Nakupenda wewe, wewe. Nakukubali, unanimaliza mama Sultan. All I wish we have a good time, a good time, a good time. I swear, baby girl, you're my fine. Wempo wangu shazi lai. Maja loko kopo mwoni kujaze. Tujaze ndo ama thank you furahie. Kwenye ndoto zangu unanijia wewe. You're my darling queen, nieleo. Ukiondoka ntajuta, mazonge atankuta, hey. Sikuchiti mimi, ntakupenda kiutele. Ubata mtakulisha milele. Nimebahatika kukupata wewe. Kwenye baridi unikumbate, unipe joto mpenzi wangu. Kama chozi nitakufuta, nikubebe mkudekeze. Nakupenda.